Et la JP, c'est Cheke Swag, alongside Tina, King Janto aka Aaron Goli, PM Music, Aaron Busy, let's get it.
Na-na-na,
Zabala,
na-na-na,
King,
it's a boy Landis, yeah.
Musika mwana mwana lika mwali fasi unolo. Musika mwana mwana lika mwali fasi unolo. Niko mwiku musam, baba mubalo bala ni jala, baba mubalo bala ni yona. Sifu mukipu kamulika naka. Musika mwana mwana lika mwali fasi unolo. Sifu mukipu kamulika naka. Fasi unolo niko mwikumu sam sifu mukipuka safelanga.
Let's get it on my diamonds.
Sifu mukipuka
safelanga. Yeah, sifu mukipuka na fako na mupupulu kabulu bone bukubalu na baba bala tubuka. Wande nilu nalikali kapilubuka. Esi mwendi mina muka pulumuka kubulumuka. Mwali fasili gali yobunolo kwe galile la kaofela kafolololo. Yeah, kaofela mina nangole la tungolo kao kikaofele lokala ni busy fakola
zifu. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam, baba mubalo bala ni jala, baba mubalo bala ni yona. Sifu mukipuka mulika naka. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Sifu mukipuka mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam, sifu
mukipuka safelanga.
Niko mwikumu sam, sifu mukipuka safelanga.
Kubanyandi niko mwikumu, saka chekumwa lukenda kamusoro domiduses. Malulu afa sifumu sabuyola kutamu chezangi niluna luba masila. Ika fitana koye mukalubala, asika fela samina sifumu sabuyola. Uwodana mwali fasiki malusi, fakuli neke kucha konji bosi sayakusi. Kulika kupanga neke kapisi wiki, shelengi bali utobona next week. Kono kwandu uyo lobala nitala, bupiroba mabwana wona licho basurula.
Fasi unolo. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam, baba mubalo bala ni jala, baba mubalo bala ni yona. Sifu mukipuka mulika naka. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Sifu mukipuka mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam.
Yes, it's Wakachora Max Powered. Aran Peace King Time. King Chant, where are you? Look, sifu msemu mbona mshemi kipuka. Sifita fela inge kitu mesto tukuka. Malulu waka foksi nalivaka. Kulika kubuza kutifuse kiuka vaka. Look, kiwabanga tabene baswana ni mina. Sifu msifeli leka chenu kibabotana. Apelwa ziziba za mina litatu. Kambe siku ulaya kambe amubizwi watu. Nifu kutatia kumina kubunolo. Mukanyanda mshemi avu kachinchabu pilo. Lunababa mumanyando lutuwa hezi. Lulubala nitala minaricho musulu.
Musika mwana wona lika mwali fasi unolo.
JP Kachola.
Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam, baba mubalo bala ni jala, baba mubalo bala ni yona. Sifu mukipuka mulika naka. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Sifu mukipuka. Musika mwana wona lika mwali fasi unolo. Niko mwikumu sam, sifu mukipuka safelanga. Niko mwikumu sam, sifu mukipuka safelanga.
Aye, it's a brand new one. It's kwa Kachola Max Powered, JP Kachola, alongside King Chanto, aka Vani Ngoli, Aran Biz. Bena Bossi Chizu, Charity. Bena Love Jizu, Bena Mischi. Anko Sponge Kuchichwani, Anko Milopi, Mr. Terence Makuya, where are you? Mr. Jimmy Scassie, Win the Beauty. Bena Smart Boy, Bena JX, Charity Zoo. Western Sky Boy, Win the Beauty.